kuqhenya sidlala abafana into engiyiphatha kabuhlungu ngangithi ngizoyilobola yafele yaziqhenya kimi sidlala abafana ngithi nalento
Yeah, me, so I am me. Now I